Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ku qabatay shir ka hoggaanka Bahda Cadaaladda ee Jubbaland, kaasi oo looga hadlayo caqabadaha ka jira dhanka cadaaladda iyo sidii wax looga qaban lahaa. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Cadaaladda maamul goboleedka Jubbaland waxaa ka qayb galay Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare, Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada, Xeerilaaliyaasha Jubbaland, iyo taliyayaasha ciidamada booliiska ee maamulka Jubbaland. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka maamulka Jubbaland, Cabdulaahi Cabdulqaadir Aadan, ayaa ka warbixinaya waxyaabaha shirka inta uu socday looga hadlay.
Iyadoo lagu lafagurayay lagana tashanayay guulihii iyo caqabadihii soo hareereysay Bahda Cadaaladda Jubbaland sanadkiina soo dhaafay 2024, iyo sidoo kale sidii looga tababushayn lahaa, sidii la iskaga kaashan lahaa waxqabadka dhammaystiran ee Bahda Cadaaladda dowladda Jubbaland ee sanadka 2025. Shirka run ahaantii waxaa lagu wadaagay afkaar tiro badan oo looga hadlay guulihii ay gaareen Bahda Cadaaladda Jubbaland oo ugu muhiimsanayd ballaarinta adeegyada garsoorka dowladda Jubbaland, iyadoo lagu guuleystay sanadkii 2024 in la dhammaystiro qaab dhismeedka garsoorka dowladda Jubbaland oo la geeyo deegaanadii aan horey u jirin aysan uga jirin, gaar ahaan gobolka Gedo iyo degmada Dhoobley, iyadoo bilowgii sanadkan 2025 lagu daray degmada Badhaadhe oo ahayd degmada ugu dambeysay ee gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale dowladda Jubbaland waxaa u dhisan qaab dhismeedyadii kale ee Bahda Cadaaladda, ugu horreeya guddiga adeeg garsoorka Jubbaland, ururka qareenada, maxkamadihii ciidanka, CID-dii ama dambi baaristii, asluubtii, iyo dhammaan laamihii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan Bahda Cadaaladda Jubbaland. Waxaa laga hadlay caqabadaha soo food saaray garsoorka iyo hay'adaha cadaaladda Jubbaland sanadkan soo dhaafay 2024, iyadoo la isla qaatay in caqabadahaas wax laga qabto, Bahda Cadaaladduna ay mid u noqoto, gaar ahaan hoggaankeedu run ahaantii oon bogaadinayna sida qurux xasan ee kulanka looga hadlay. Waxaa aada loo bogaadiyey shaqooyinka xafiisyada Bahda Cadaaladda Jubbaland ay kala hayaan, ugu horreeya garsoorka dowladda Jubbaland, maxkamadaha ciidanka sidoo kale laftirkooda oo dadaal fara badan ku jira cadaalad u helidda, dhammaan dadka dowladda Jubbaland jooga, ururka qareenada oo run ahaantii laftirkiisa wada dadaal xoogan oo ah u qareemidda, iyo sidoo kale u doodidda dadka u baahan in loo doodo.
Shirkan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu dardargelinayo arrimaha cadaaladda ee deegaanada Jubbaland.